Division eya kawempe chadachi ewangu de enteka teka wamoku mnoku vuganya kwa buyonjo. Okwate gikiwa abakunu mchitongo lechidukanya Kampala echa Kampala Capital City Authority. Badama nyikiduanga weyonje sanitation challenge iranga banobabu saune kavu wabukadeweza kuno butano bulambirira. Division ya Lubaga ya kute echipecho kubiri iranga wanubafu nye nsimbiza kuno bukadebu na ate Kampala Central Division ya kute chakusatu na Kawa Division ya funye ya kute chupa chakuna oromaki indie aba wangula empaka eza challenge ene ozumulundi ogwa soka ate che unisiza kumulundi guno mbweba kute echipe vire la dala za Ruango Sara, Dr. Zarongo Sara, avunezo kubio vula mumu chitongole chine cha KCCA, anyo nyode kunteka teke ya weyonje, ngawe ya tambude.
Weyonje tuzetu mkula, nga tutu kaku mkome lilo yomuaka, netula babani haba sinzo kukula chi, okolo mlibu gunogo kuyonja. Katitukoze okwe yonja bulungi bwansi tugenda ne tu inspecting ebifo tugenda tukoza katasiro toilet ne tuzinunamu ne twere ngudo kati nyo nebe tubikola okuva January paka December omulimu guba gwa maanyi ate abantu ababikola tuba tulina okulaba baani abasinze okulya mu bannaabwe akendo.
Empaka zino zatandikibwa oneka bafuba okulaba nga bongera okutumbula obuyonjo mu kibuga ky'eggwanga ekikulu Kampala wamwera n'okusomesa wamwera n'okwagazisa banna Kampala okubeera mu bifo ebisinga okubeera ebiyonjo ddala. Wakati mu kumaliriza empaka zino ezabadde ku ssomero lya Kitante Primary School abamu kubeetabye ku mukolo guno naddala abakozi mu kampuni ez'enjawulo ezeetaba mu kuyonja Kampala basinzidde eno ne batindira nankulu w'ekitongole kino Hajjat Sharifa Bozeki embeera mwe bakolera gamba ng'okufuna obusente obutono wamu n'ebintu ebirala bingi nnyo ebinyigiriza obulamu bwabwe ekintu kye bagambye nti bakikooye mu mbeera eno. Hajjat Bozeki eno gye yasinzidde n'asuubiza bano nti ensonga zaabwe bakuzikwasa abo bennyini abakikwatako okulaba nga bakolera mu bulamu nabo bweyagaza.
Ensonga eyo tugenda kukola ki? Tugenda kigonjola kubanga eteke lifuga abakozi mu Uganda lilikiria ku nsasula y'omukozi. Wetuda mu standard za feza KCCA nazo zilikiria. Wetuda kudini jensoma na mweje musoma tuina kusasulanga chi ngentu yote zina.